As you know, Anama. As you know. Angosha Anama.
We tangu jwe mina kupendo me kwa fake fake. Me kwa hale weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, najificho me kwa mseki zeki. Kankara mina jio yo be killing it. Sankara toko chos na nitiriri. Ankara mo, hasara no, when no chaka u dance with the star. Kipata you chance utafra. Yeah, you learn the trend ya kija. Kwa zaidi the friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya pendi raw. Mambo ya kichenji kukata. Pia, how do you pretending we ma. Au chaka shenz wa kuchapa. Kimbia, hey,
bora nishi mbali.
Chini ya flip flops fungo fungo kamba kama seso pasho shoka pange keso kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops fungo fungo kamba kama seso pasho shoka pange keso.
Hey, issue as you know
mwenye kisu kikali rounding bana tisha kita kidani anita vitu vikali mashisha shisha ifunde imali mamisa kisu kikali rounding bana tisha kita kidani anita vitu vikali mashisha shisha ifunde imali mamisa
bora nishi mbali mbali tusijuane
nimechoka.
Flip flop, fungo fungo kamba kama seso, basho shoka pange kesu.